You're gracious. Amawanga gakusiza kubanga osani. Yesu, glory touch.
Amawanga gavunama gakusinza oro musaigo ogwaika. Amawanga gavunama gakusinza erinya lyo yinchisa ewone ndwadde fetusumula nga tusinza gatusinza Yesu bwetukowola erinya lye enjegere zikutuka abalabe basasana emizimu gidduka nzani awangula nzani gw'oyagala. Amawanga gavunama gakusinza oro musaigo ogwaika. Amawanga gavunama gakusinza erinya lyo yinchisa ewone ndwadde oli wanjawulo tewali yakufanana oli wa muwendo teriba yali kwenkana nseno tewali yakufanana era talibayo alibanga gwe. Amawanga gavunama gakusinza oro musaigo ogwaika. Amawanga gavunama gakusinza erinya lyo yinchisa ewone ndwadde njakugondera nga Ibulayimu nkugulumize nga Daudi ndiba n'okukkiriza ng'okwa Yobu sirikoowa kuwuliriza sirikoowa kugulumiza sirikoowa kusinza kuba oli mwesigwa sirikoowa kuwuliriza sirikoowa kugulumiza sirikoowa kusinza kuba oli mwesigwa sirikoowa kuwuliriza sirikoowa kugulumiza sirikoowa kusinza kuba oli mwesigwa sirikoowa kuwuliriza sirikoowa kugulumiza sirikoowa kusinza kuba oli mwesigwa.